Jeffrey
Capone. Baby, yeah.
Dark.
Me ni fika kwaka. Na ni biri ni shame. Ipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location is okay. Nije ni kwa, ne. Ikishindikana pasi nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video kwa sata, mda ukipata. Nitafry nikikono mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwe ndo, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Yeah. Nakumisi vibaya day. Yeah. I miss you, baby. Yeah. Nakumisi vibaya day. Vibaya. Utani utani waka una michezo unikosha. Fanya rudi upake unanitesha baby. Wapo wako kwangu unanitosha. Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi? Baby, ukumisi daily. Yeah. Daily, daily, I'm so crazy. Yeah. But love, I'm crazy. Baby, nakumisi daily. Yeah. Daily. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Uwe ndo, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you. Yeah. Nakumisi vibaya day.
Phoenix.com.